nimekosea mengi ara nimefanya mengi ai ni mabaya sio mazuri but it's nothing what am I asking for good father I'm asking for the forgiveness the only son I'm here under the sun so I ain't scared nothing Kesi ya pili kama albadili na ikamwele kijasiri Nitika figi wa mashaili ya shika moja sani mbili Situmi ngufu ni akili siogopi ukubu wa mwili na sogea kiaskari Stime rhyme tofari kubali kiburi atari Wengi wamejaa uchu uchu wa kumzuru mtu ila Usishangae kuona wana kutoa mkuku Wataifuata roho yako hata kwa mguu wa kuku Ni ayao wao mali yako mgawane nusu na ukijitusu Hawatawiku kuacha mtupu Wanakukaba ko bro kisha wana draw pesa Wanakutoa roa isea ukwacha unateseka peponi Awa waingi mungu kesa warani Motoni wataingia watamfuata shetani Roza wameka rehani wako kizani Simongana umefeli mtiani Kufuata nasa za duniani umepoteza ramani Kama wezi kufika mbinguni virusi Awaogopi uroda kama biskuti na Usishangae rafiki kageuka switch Mke kageuka mme na mme kageuka mke wamebadiri maumbile Wanasema wembe ule ule yani wanyuma Wa mbele na wa mbele yawe nyuma na ukiwauliza Watasema mjini shule, luse na wafunza Hip hop shule, netoa bure
Yote, tunamuachia mungu 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 Yote, tunamuachia mungu
Watu wanapigwa mshangao kibao na cheka nao Wanadata mwanao jinsi na kupiga bao hizo ndo sela zao Wanajitapa mifukoni hawana kitu machoni hawana utu binadamu hata kiduchu Wanapiga majungu kwa matusi na dharau Wamesahau kuwa hiyo ni kazi ya mungu Wanadiriki vipofu kwa pora mikufu sarafu Wae kukezekana wanampiga mikasi Mkaribuse sasa penda karatasi kulipiza kisasi Pidi zote zote kamnyama nite faras na wasi wasi nao Bora wa ninyonge, ili nione pepo Bado nipo, na itokuwa kama upepo Tafanya kama popo bawa, likio hapa dawa Mbelenu mtamwaga upupu na chawa itakuwa sawa Wengi wa vifo kufikiri, wepeso kufahamu Vipi shame webi na mtu lacho seme halamu ila Jigi jigi mikasi unona ni tamu Ugopi janamu Aujui mungu watakukumu hiyo elimi ya unajimu Walimu wa muenda zimu Sisote tubina damu Iweje tumwagane damu au Tulikibie mungu na kuabudu sanamu Salamu webi na damu Nusha nikufundishe nizamu karamu wa utofamu Tunamuachia mungu Yote 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 tunamuachia mungu 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 Dio ndio I mean sawa sawa Nitakuja kuongea kama hivi karibuni siku zote Za wai wako na wangu pia Tunasamehewa Kumbuke kusamehe But God is the only way Itabaki And it's my terrible weapon. Sintogopa. Asante kwa kunisikiliza kwa sasa. I'm signing out. But I'll be back in a second. To you. One more time. Lil Wiz. Maneshi. This is how we do. And we pray every day. Suit. You know I'm in a high level. I do anything I can do. Just to keep me.